should I go? Oh, should I go? Oh, should I go?
Yabekezela kodwa kuyafana bheka ka left kuyafana bheka na ku right nakhona kuyafana angeke ngiphile ka so angeke ngiphile kanje mhlali ngicela ungibone isindlela angazi ngenza njani angeke ngiphile kanje should I stay or should I go angeke ngiphile kanje ngithi ngiyabekezela kodwa kuyafana bheka ka left kuyafana bheka na ku right nakhona kuyafana angeke ngiphile ka so angeke ngiphile kanje mhlali ngicela ungibone isindlela angazi ngenza njani angeke ngiphile kanje. Should I stay or should I go? 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 Should I stay or should I go?
Stop and go. Ufuna ngikhose endlini kusasa khona ngini show. Ungasebenza ngasimisela then I stole the show. Stole the show. Stole the show.
Angeke ngiphile kanje. Ngithi ngiyabekezela kodwa kuyafana. Bheka ka left kuyafana.